Osh.
DJ Bombo crack my
Demi on a beat, so it's a banger.
Go.
Nigga ni mzee ni mbaya.
Skip.
Na wafunika funua, bandika bandua, injika ipua. Na wabidua, wakitandika tandua kwenye mshono tatua. Froza uma alage bado ndondoka. Hawawezi kunipata kawaida, what's up? Chere mchere na wachambua chap chap kama pere na wapiga chenga mpira kwa cup. Hizi ngumgum kuba ukipima unakafa ya gesi sokayani. Washa tombombo kratu wainzi masera walo kwenda elayani. Wajaribu na hii, nimepita na ifunga na itupa ki. Nimevaa phone wakisei swaski, nipo juu kwenye satellite hawanifiki. Kwenye dira zao sonekani not found, wanashangaa imekuwaje, I'm back again. Speaker nyingi dundo kubwa kama jizo sound pieces zimepagawa na flow, repeat again. Piu 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 piu. Kumi tatu, ukishikwa bega anaondoka makaribu mbagala langi tatu.